Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 19. Igihe Apolo yari Korinti, Pawulo anyura mu gihugu rwagati maze agera Efezi, ahasanga bamwe mu bigishwa ba Kristo. Niko kubabaza ati,
mbese mwahawe mwuka muziranenge igihe mwemeraga Yezu?
Baramusubiza bati,
uretse kumuhabwa habe ngo twigeze no kumva ko mwuka muziranenge abaho.
Pawulo niko kubabaza ati,
mwabatijwe mute?
Baramusubiza bati,
twabatijwe uko Yohana yabatizaga.
Pawulo ati,
Yohana yabatizaga ababaga bihanye bakareka ibyaha byabo, kandi akabwira Abisirayeli kwemera uwari ugiye kuzaza nyuma ye ari we Yezu.
Bamaze kumva ibyo, niko kubatizwa mu izina rya Nyagasani Yezu. Pawulo ngo abarambikeho ibiganza, mwuka muziranenge ahita abazaho, nibwo batangiye kuvuga indimi zindi no guhanura. Abo bagabo bose bari nka 12. Pawulo ahamara amezi 3, akajya yinjira mu rusengero, akavuga ashize amanga, ajya impaka n'abantu, abemeza ibyerekeye ubwami bw'Imana. Ariko bamwe muri bo barinangira, banga kumvira, basebereza izina rya Nyagasani imbere y'iyo mbaga nyamwinshi. Nuko Pawulo abavamo, ajyana n'abigishwa ba Kristo, maze buri munsi akigishiriza mu ishuri ry'umuntu witwa Tirano. Amara imyaka 2 abigenza atyo, ku buryo Abayahudi n'abatari Abayahudi bose bari batuye mu ntara ya Aziya bumvise ijambo rya Nyagasani. Imana yakoreshaga Pawulo ibitangaza bihambaye, ndetse n'udutambaro cyangwa imyenda byabaga byarakoze ku mubiri we, iyo byakozwaga ku barwayi bakiraga indwara zabo n'ingabo za Satani zibarimo zikamenengana. Hari Abayahudi bamwe bari bafite akamenyero ko kugenda igihugu bamenesha ingabo za Satani mu bantu, nabo bagerageza kuzimenesha bakoresheje izina rya Yezu, buri wese akazibwira ati,
mu izina rya Yezu uwo Pawulo agenda atangaza mbategetse kuva muri uwo murwayi.
Abagenzaga batyo ni abahungu 7 ba Seva, wari umutambyi mukuru w'Abayahudi. Nyamara ingabo ya Satani irabasubiza iti,
Yezu ndamuzi na Pawulo nzi uwo ari, ariko se mwe muri bande?
Nuko uwo muntu wari uhanzweho arabasimbukira, abarusha amaboko bose arabanesha, arabahondagura kugeza ubwo baturumbutse mu nzu ye, barahunga batumbuje kandi bavirirana. Abayahudi n'abatari Abayahudi bari batuye Efezi babimenye, bashya ubwoba bose, maze Nyagasani Yezu arogera. Nuko benshi mu bari bamaze kwemera Yezu baraza berura bemera kumugaragara ibyaha bakoze. Abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo maze babitwikira imbere ya rubanda, ngo babare agaciro k'ikiguzi k'ibyo bitabo, basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. Bityo inkuru za Nyagasani zikomeza kwamamara n'imbaraga zirahama. Nyuma y'ibyo, Pawulo ayobowe na Mwuka yiyemeza kujya i Yerusalemu anyuze i Macedoniya no muri Akaya. Nibwo avuze ati,
nimara gushyikayo nzaba nkwiriye kugera i Roma.
Nuko yohereza muri Macedoniya 2 mu bafasha be, Timoteyo na Erasito, ariko wasigara akanya mu ntara ya Aziya. Icyo gihe nibwo mu mujyi wa Efezi habyutse imvururu zitoroshye kubera inzira ya Nyagasani. Hari umucuzi witwa Demeteriyo wacuraga muri feza udushushanyo tw'ingoro y'Imana kazi Artemi. Uwo mwuga wari umukungahaje, we n'abo bakoranaga. Nibwo akoranije abo bakozi n'abandi bakoranaga nawe uwo mwuga, arababwira ati,
mwabagabo mwe muzi yuko amaronko yacu ava muri ubu bucuruzi. None muriyumvira kandi mukirebera ibyo Pawulo uri yavuga ngo Imana zakozwe n'abantu si Imana na gato. Ni nako yemeje rubanda nyamwinshi akabayobya, atari ine Efezi gusa, ahubwo no mu ntara ya Aziya hafi ya hose. Ibyago si uko ubucuruzi bwacu bwahinyuka gusa, ahubwo ndetse n'ingoro y'Imana kazi yacu ikomeye Aritemi yata agaciro, nayo ubwayo igasuzugurika, kandi ari isengwa n'abo muri Aziya kimwe n'abo ku isi yose.
Abantu ngo babyumve bahita barakara cyane, barangurura amajwi bati,
Aritemi y'Abanyefezi iraganje.
Umujyi wose uravurungana, igitero gisumiragayo na Risitariko. Abagabo 2 bo muri Macedoniya bagendanaga na Pawulo kibakurubana kibaganisha mu kibuga cy'ikinamico. Pawulo nawe yashakaga kwiroha muri icyo kivunge, ariko abigishwa ba Kristo ntibamukundira, ndetse na bamwe bo mu bategetsi b'inshuti ze bamutumaho bamwinginga kudahinguka ku kibuga. Ikoraniro riravurungana, bose barasakabaka umwe avuga ibye undi ibye. Ndetse abenshi mu bari aho ntibari bazi impamvu bakoranije. Abayahudi batambutse uwitwa Alegisandiri bamaze kumutekerera ibyo ari buvuge, nuko arambura ukuboko ngo abacecekeshe abone kugira icyo asobanurira rubanda. Bamenye ko ari Umuyahudi, bavugira icyarimwe barangurura amajwi bati:
Aritemi y'Abanyefezi iraganje.
Bamara amasaha abiri basakuza batyo, umunyamabanga w'umugi ngamo ari kubacecekesha ahita abwira rubanda ati:
Yemwe Banyefezi, ninde utazi ko umugi wacu wa Efezi ari wo murinzi w'ingoro y'Imana kazi Aritemi n'uw'ishusho ryayo ryamanutse mu ijuru? Nta muntu n'umwe wabasha kubihakana. Kubera iyo mpamvu mugomba gutuza mukareka guhubuka. Erega mwazanye hano aba bantu batarigeze basahura ingoro cyangwa ngo batuke Imana kazi yacu. Niba rero Demeteriyo na bagenzi be bafite uwo barega, inkiko ziriho n'abacamanza ntibabuze. Aho niho bagomba kuburanira. Niba hari n'ikindi mufite kubaza, kizatunganywa n'inama rusange, kuko ibyabaye umunsi byatuma turegwa ubugome. Mwumve namwe ko iyi midugararo idafite ishingiro, none se twakwireguza iki?
Amaze kuvuga atyo asezerera iyo mbaga.